cala ni en cabal.
Okhokho bethu babegibela imfene, okhokho bethu babehamba-hamba. Thina kufanele sishintshe sibe isizukulwane esiphambuka endleleni yobumnyama. Thina kufanele sikhuphuke ngeziyalo zikamoya.